famɗugol nawtorgol cuuɗi dogotorɗi yeebade ƴewtagol rafi jam ceniɗam ɗon ɗum e bandum en goni tiɗalaji gonɗi nder cuuɗi dogotoro jeema les région Kay kabaru mettude sanne ɗum woni ko holliti madame Touré Aissata Konté horejo Asako jeema
yimɓe ana gara kambar ƴewtude hoore maɓɓe jiɓingol wonde CPM kañi fesade ɗum timmata andon wiide wakkati dungu rewɓe hewɓe ana iwwa le gallure yaade remude le hawaluji soɓe ɓeton ɓe gartata fesude sukaɓe maɓɓe
gol ɗo famɗugol nawtorgol cuuɗi dogotoro ɗi wonande jamara nde ɓuuri fof rewɓe coyiɓe rafi andugol nafa muɗum wonande ɓeɗo batte dawrude ɗum woni ko immadaraji fammingol kuncarama hoore ɗum woni ko holliti Touré Aissata Konté
golle men yo faminde jama ɗo torraji pawɗi e jiɓɓingol kañi ñawuji ɗi sukaɓe mbawi hemde soɓe fesaki
ñawɓe jeebaɓe e dogotoro en joppiri koye mum en ɗin goni metti kanko horejo fedde halnen en jeema fewde e dogotoro en ɓe keɗɗen Mamadou Konté
ɓe kinnata ko ñawɓe yo tiɗala komi taykiti sukaɓe andana kabaru neɗɗako
ele oɗo alhaali woni ko kawrital hakkude laamu o e kañi golnoɓe koye mum en landina immaɗe muɗum woni dawrude ɗiɗo tiyallaji bangal hokkugol kabaruji e kañi hewtagol jam ceniɗam keɗɗana Drissa Doumbia gollowo nder gollirde PEC
yimɓele ana mila wiide kabaruji dokkatake sanne bangal cellal e misali ɓe anda so tawi coggu yoɓeteɗo so aɗa natade suudu dogotoroji yo gotu noon yo tiɗala martingol kabaru dow majju noon
keƴaɓe laamu commune o jetti sanne ngal ɗo kawrital ɓe kolti wiide ɗum ɓe gaɗi bawɗe mabɓe ɓuuri fof ɓuytude kala ko woni jiɓingol nder galleji kambar ɗum madidi rewɓe jiɓinɓe cultata e muɗum darnama nder suudu dogotoro jeema alamsaɗɗaji muɗum hawri e millioji sappo kalisi sifa keɗɗan Abdoulaye Traoré jokko arandejo maire jeema
tiɗalaji bangal jiɓingol cuuɗi ɗum ana hani tiɗalaji ɗi e torraji mun ewte ɗe ñalande garuji
ele ngal ɗo kawrital woni ko jamara nde kaña kamɓe ardiɓe cuuɗi dogotoroɓe fof anditi sanne nafaka totodiral hakkillaji hakkude gollolɗe kumaniɗe cellal ɗe saabi ɗum haɗan tiyallaji kewɗi hono yebare eko nande muɗum
goyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum